waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
s b s waxaa ka go-an inay dib u eegid ku samayso ayna cusboonaysiiso jadwalka idaacadda shantii sanaba mar. madaxa barnaamijyada s b s mark cummings ayaa sheegay in loo baahan yahay in barnaamijyada s b s ka baxa lasii horumariyo si loo hubiyo inay ka turjumaan bulshooyinka dhaqamada iyo afafka kala duwan ee ku nool dhammaan dalkan. mer cummings ayaa sheegay in dib u eegiddan ay ku jiri doonto shuruudo looga dan leeyahay inay naga caawiyaan waddada loo marayo barnaamijyada afafka ee ka baxa idaacadda.
These criteria are going to be used with the 2016 census data that will be released next year to determine which languages are provided by.
shuruudahaas waxaa la isticmaali doonaa iyadoo la kaashanayo macluumaadka ka soo baxa tirakoobka sanadka 2016 oo la shaacin doono sanadka soo socda si markaas go-aan looga gaaro luqadaha ka baxa idaacadda s b s. marka luqadaha ka bixi doona waxay ku xirnaan doonaan natiijada tirakoobka. waxaan sidoo kale xisaabta ku daraynaa isbedelada qaabka dhegaystayaashu idaacadaha u dhegaystaan. dabcan waxaa sidoo kale aanu ku xisaabtamaynaa aragtiyada dadku ka dhiibtaan wadatashi dadweyne oo hadda aanu wadno. mer cummings ayaa sheegay inuu filayo inay heli doonaan aragtiyada bulshada iyo waxa ay ka qabaan dib u eegiddan.
After having run the process in 2012, we're pretty confident that communities and organizations in particular will understand what this process is about and how important it is.
maadaama aanu hore u soo marnay nidaamkii dib u eegidda ee 2012, waxaan aad ugu kalsoonahay in bulshooyinka iyo ururadu ay fahamsan yihiin sida nidaamkan uu u shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inay wax ka dhahaan, sababtoo ah waa lagama maarmaan inay bulshooyinkuna fahamsiiyaan waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay rabaan. markii ugu dambeysay oo dib u eegid lagu sameeyey adeegyada idaacadda s b s waxay ahayd 2012, taasoo ahayd tii ugu weyneyd muddo 18 sano. waxaa dib u eegiddaas ka dhashay jadwal 74 luqadood inay ka baxaan idaacadda s b s ta oo ay ku jiraan 6 luqadood oo cusub oo afrikaan iyo eeshiyaan isugu jira. malaalayam hamong iyo pashtu ayaa lagu soo daray. sidoo kale luqado afrikaana sida dinka, swahili iyo tigrinya ayaa sidoo kale lagu soo kordhiyey idaacadaha s b s. mark cummings ayaa sheegay in ballaarinta tirada afafka ka baxa s b s ay ahayd mid aad macno weyn u samaysay.
Hmong, these languages that all Kurdish, for example, you know, languages in particular that don't have a country.
qofka luqadiisu ha noqoto dinka ama tigrinya ama hmong ama kurdish, tusaale ahaan gaar ahaan luqadahaas aan dalka lahayn ama aan lahayn warbaahin qaran, sumcadda iyo magaca aanu ku helayno inaanu awoodno inaan warar iyo macluumaad nolosha Australia iyo kuwa caalamka gaarsiino dadkaas waa wax runtii aad ugu weyn bulshooyinkaas inay fahmaan oo dhahaan afkayagu waa mid jira waana nala garowsaday. boos ayaana ku leenahay miiska dimuqraadiyadda. ku-xigeenka madaxa dalladda golaha bulshooyinka afrikaanka Edward Disolo ayaa sheegay in ku soo daridda afafka afrika ay ahayd arrin weyn. wuxuu sheegay inay qayb ka qaadanayso sidii loo hubin lahaa isdhexgalka bulshada iyo inay qayb ka yihiin bulsho weynta Australia. mer Solo ayaa sheegay in luqaddu u ogolaato dadka inay dareemaan inay awood leeyihiin. haddii aad doonayso in qofku bulshada ka qayb qaato uu noqdo mid wax soo saar leh oo si wanaagsan wax ugu soo kordhin kara bulshada, waa in awood la siiyaa si uu iskiis u qabsado waxyaalaha ay dadku sheegaan inay iyagu u qabteen. marka waxay ila tahay inay tahay tallaabo hore loo qaaday, waana ammaanaynaa. madaxa xarunta dhallinyarada kala dhaqanka duwan Camel Guerra ayaa sheegtay in dib u eegiddii 2012-2013 ay ahayd tallaabo fiican. sababtoo ah s b s inta badan waxay bulshooyinka badan oo cusub u tahay albaabka hore ee laga gala bulsho weynta Australia, marka waa inay ka turjunto ayna safka hore ka noqoto xiriirka bulshooyinkaasi. waxay sheegtay in s b s aad loogu yaqaan inay tahay furaha caawiya isdhexgalka bulshada. mark cummings oo s b s ta ka tirsan ayaa sheegay inuu garowsaday muhiimadda dhegaystayaasha guud oo ay ku jiraan biiro kuwa dhallinyaradahu.
regards to what platforms we're on, and that in for the most part it's been really
shanti sana ee la soo dhaafay isbeddeladaanu SBS ku sameeynay markay noqoto dariiqyada aan idaacadda dadka ku gaarsiino, waxaana inta badan soo dhaweynay isticmaalka dijitaalka iyo warbaahinta bulshada. Markaanu saa samaynana waxaanu aragnay ama gaarnay dhegaystayaal dhalinyaro ah oo hadda naga warqaba ama aanu og kuna faraxsan inaanu jirno oo na dhegaysta. Eddie McAuliffe oo ka tirsan golaha bulshooyinka jinsiyadda kala duwan ee Australia ayaa sheegay inuu ku dhiiragelinayo in dadku aragtiyadooda ka dhiibtaan nidaamka wada tashiga ee SBS tu hadda wado. Wuxuu sheegay in SBS looga baahan yahay inay ka turjunto baahida guud ee bulshooyinka kala duwan.
I think it is good that the SBS has these reviews from time to time, and I also think there are, I won't put it in the terms of winners and losers, but some communities have.
Waxa ay la tahay inay tahay wax fiican in SBS dib u eegid sameeyso. Ma dhahayo luqado ayaa la jaray ama kuwa kale ayaa waqti dheeraad la siiyay, laakiin bulshooyinka qaar waa inay aqbalaan xaqiiqda ah in baahidooda loo miisaamayo baahida bulshooyinka cusub ee dhawaan dalka soo galay. Arrimaha soo dhan waa in lagu xisaabtamaa. Inkastoo ay jireen dhaliilo loo soo jeediyay dib u eegiddu u dambeysay, haddana waxay la tahay in loo baahan yahay in waqti la sameeyo dib u eegiddaasi. Edward Disolo oo ka tirsan dalada ururada Afrika ayaa aaminsan in bulshooyinka Afrikaanka ay aad u xiiseynayaan inay ka qayb qaataan wada tashiga hadda socda. SBS waxay sii dayn doontaa fariimo la duubay oo Ingiliish iyo kuwa turjuban ah oo lagu wargelinayo dhageystayaasha dib u eegidda adeegyada idaacadda SBS iyo nidaamka wada tashiga dadweynaha ee hadda socda. Shuruudaha xulashada ayaa la dhammaystiri doonaa bisha Maarso 2017 iyadoo markaas la hawlgelin doono jadwalka cusub ka hor dhammaadka sanadka 2017. Shuruudaha xulidda oo hordhac ah ayaa la daabacay 14-kii bisha Noofembar oo ahayd maalintii Isniinta ahayd. Wixii aragti ah waxaad ka dhiiban kartaa adoo booqanaya sbs.com.au/consultation.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Boqo sbs.com.au/somali.